for an opay minu me no ye bede nyame ase ye shira ni din konkron no ne PCS ta aka bom aka se ye da wenyame ase e na dum ara kwa an opay e na dum ene e Pentecostal day that's ron kokura ama iwi ase nyina isa se e da kesia ene urade Yesu Kristo suma ne bo nipa bo afo se o me bo ayen we nyame supre kupe na se o me bo nipa se be ya ibetumi ne onyame atena e ya dom na ye de nyame ase woni me ne umie nu adi ne ye ye nche wona afri mu ti anwum yi ansana no me de mai ti afu nyina bo de wada na beti ka che ne se babu wa dwuma die no musonfo atenase eno nti yenyina ye bebom na ene yasom se Pentecost day na ye de ahyenya me enimunyam mema wachi na no pei mema wafinshi apaso so se ne mi no mi enu ye da so etiase ni onyamu a adasan kunoma enya anunra no enye wono a na e champon ne ba e be fan se ne ba no no na onyame hye abawe ni munyam enura e ma adikase e koso ade a efeyie nti adasan wene wo hokani enwum yi ene abusua ne nyina eye modia abuafu e ba ye nsusu e a mi ntimi mbo ni panidin ba ko ba ko na nso enyum yin eye munyina modia pai bono no tobi ensambala tibia na no pe wotuntwan wan emu wa brabum wa bruchimen mono wonyame enyino emfri ho emfa emawo ane se jise wotena urade na ase diwe ni papa eno nti ene ye Pentecost kwesiada entene fie bramie nyina aye nkosom ewo Glata Adins Assemblies of God eji nanka sanka sanka sa all gospel isue nyame asem ha ye nyina na ebo mosua se ne ye na fidi Yesu on sa Nami asem se Kristo wase fa o dadwen ne wo ha onyina abra na me ewrade mesue o Nami ne mani pedi yie o enura wo nyame ne ma adasan kroma woni ne fie na busua nana nami hira mu bebre give thanks to the Lord Commander San Kunoma, who sujani and when you are the pa and I know pay. Let jump on Yano Obano in the country and say, now no pay when you are me, one sorry in a wish, Rade. Subuama. Anyway. obin kantine urade ma ye se ye dana sia en sada ano pei ye da wunyame ase etie fo me ma obi bia chi bio me fasa akwanya nso achia me sofu penyin aposo ogana me mu mi mse wotie me dikin akoto minu ya kuma amene ne ye adwuma wa fidie so ono so ogana me mu mi mse ano pei wotie etie fo nyina etie na enhyira enkan urade se ene eye da fofre urade aye the bia ye obi da ene nso eye woda show bose tena urade na ase na wo ma wani mu nwi ase da wo se hwan na edi me urade a chiama na animo gwi ase never e bi nsi da koso atena urade na ase nipa be ye di obi ye bia boni fo no be susu obi so aye obi ye bibia na nso bible se tumi nyina ye urade dia ano pe nyame nhyira wo bible awu adwuma die ne mo somfo bo amane matena ase no na ansana no Mamefa enkai bo ba kumi enu bi mfem se upe odofo obi ene na yire epe ba bi de won din ato nti so obi obi tumi afre me number no e ye 06 87 13 17 10 06 87 13 17 10 ubetumi afre me na watumi aboa nipa ne be nhyirama wo na wo so wa ye nhyirama wo na odi ne din abeto be bia ope ot otie no odofo anopei ame mo mpa ye na afi dwumadia aka ne yemfanto aso ye wona ase bebree wo afidie so a ye de ebebrem wo san se nro nyankopon hye ye ne aye baba ko a ye fre no Semika nkroma no adasa nipa no saa na obehu no eno nti busua no bi ewo ho a obefre wa fidie so na wo de aseda kese na obehye nyame animonyam eye nyina aye babu awa dwumadi ena aye die ye nyina aye dia eno nti ye die ye die ye be fidie so wa nyame asemade e mankoso wonko a ena ye be peja de amawo usomu ya ubeye nshira urade pa yada wase na ano pe nshira ushewe ni munyam ene ye da kesye ene ye da we urade we shira suo de ama uma bra waka ya kanti ya sifu unwi na di ye kenye na anise ye da wase isa nse nye ni penye na ene nye nise ye kwa nse ya mfem ye de wa mwobo ni fone nchuncha ya nemo tia da su tia siya na aseda ya udia na otri jumedi ya kosu wenye na minyan kupon ye de ye honsha unsa ya kabia ye fashe onwe ni monyam ene ye da ponda kesia ye nyina ye be kone akohye wani monyam ene ye da wanyame obehwie won kronkron no e de agu maso biewu ye kai se da wo ye sa adwumadie no bible si nipa ehui na won dwene mu ye won kristene ne shonwe ni monyam wo ma brabom na ye nso ye behye wani monyam e nhyran kan se adwumadie be ko awie no wanyame de wonnim wa urade no na won nam bible awu adwumadie so amane ehu jewuma nyina san se bible se de obebbo udi no wa urade obegye no nhyran kan udi e wo yesu din mu amen odofo ofe to so mie no ye be ko so na ye wo munie enu adwumadie kase pa baako e ko so ya wenyame hye no ho ani munyam ewo ye ne aye baba ko edin mu na busua no epese oba afidie so na ode aseda ema wenyame na sana no mame fa nwum ema ebusua ne etiefo nyina tie fu nyina dia enkankana na champoni ni fie fu bobo ni ni fie fu ni na busu nyina nyumi enko emfa emamu na Pentecost Sunday. Brami nyina yen kosumo glad at this Assemblies of God. Me dedicated the Amma Bushianing in a Bushia Bewarrier, any Bushia or Begia Warrier. Yes, me dedicating you mean Eddie Amawana, me the new means so Amam Hokani, Mammy Estabo Amaufi, and you mean Yawodia, Fia Timo, Fiora, no name Bushianing in a. Pentecost Sunday, and twenty months in a year, and you may hear what you are. Yeah, the best shame, Yami and Munya. Brahma and Yanko Glata, these assemblies of God, as all them, Yanko Shame, Yami and Munya. Hello, good morning.
Morning. Morning.
What you want to say?
Yami Adum.
Yo.
What you want to say?
Yami Adum, Nana. Yeah. Yeah.
Yeah.
Yeah.
Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
Reading a mere saying so, or dear chain. Yamia, dear, and you dare, dear, saying again so, or did that we are chain.
You call him now, father, you know, Fatuja.
Any day so, I a Pentecost day. T yan toy and tear any day. Or the Achaya Quap. He said, you know, there were the Asika Sipa Papa. So, and now the Fafa, see me feed you a moha. The Asida Emma, the food in a umber boame, a yammy amiba. I impo a yabayera ketua. And you say, my fan is a banano. Yeah, and Kuma Adasa.
Yes.
I a friend Augustina. And now we are how can you? And now I'm so be a dear FBA, Bobo and Abusia. I any by a friend of William. And I'm a friend. And my idea, my idea. Adolfa, mobile in a so within a me at Damas. The Yami Damas, Papa, with the new body. Yeah, me for and then a year, elder and then a year. A double a man so on also, yeah, same is Dickin, a Siamma, and yeah, mammy, Dickness, and all my idea, papa, and so for Peninsula, also be sure so on some danacy. I saw my own buying in a being a Miss Ishamuna at the Obia Simaco Marco Marco. I mean, Samuina Timidamas. I mean, Sam. Amen.
Amen. Nyame enhyira wo so so enwum enko enfa ma we ne ofiefo. Yes, you mean say be man so obusua so e be fie na wo mo so so. Come on na na ni show be. Hello, good morning.
Good morning.
The original.
Who said Jesus no day?
God bless you. Who
said Jesus no day? Jesus day.
Jesus day. Today.
Yo, nyami show papa for bojimo bojima. My friend, enye boni. Yasunge kwa shalom shalom. Nera, original bobo.
Yes.
Ni family ni nana. You know, I can't believe you are the fe. You see, if or unless you see it yourself, into me, because I'm in some movie, be boy, na do my duty, call super. I'm in some movie from Osofo to the last man, the cleaner, everything, and Nora, you say. Jesus day papa 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 nyamu nyami 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 Saudia from original bobo bye bye.
Thank you very much original and you enkoma munyina why bless you wonderful original si nyami shira ubia. Program ni nyina ne se brand nyum na koso no ene ye Pentecost day dia won konkomu tumi ayama wo. Yes, dia won konkomu tumi ayama wo ene urade yesu o se ne ko nya mu nyanka mesuma ne won konkomu amana ba won dia oba woni mo ho da ko si wiase ewi eye won konkomu tumi no eden na aye wo wo bremu ube ti ya fre na won so so wo de Odie Abba. Unkunku Tumi Ebi Enaye Amawo. Udi Kini Afrewe Kibi 020-737-1619. Na mekinke nyami asen ewo asumafu oni nyuma itre ye miye nono. Na mekinke nyini na kusitri na yashe unya nkupu asen. Mekinke nase Odie Uwano Ube Kini Af na Odie Abba. Na yini na yetie ya unkunku Tumi Ayama wote Iyasi ana ukristo ni.
Nyamye
ya urade din no e woni fie brame ye nyina ye nko na ye nko som na ye nhire urade fisa woni me ne wo me nua din ye na oye no kwafo oni hwamo se wo bon konsene hwe wakira onyame ne me ne wo edin ye papa papa na ye be hye na ni mo nyam fisa woni ye din ye me die de bia me kam si krodue mu no udi adanse a enye ye adanse die mu no akoye nsem bebree nanso e die ni padua be hye nyame ani mu nyam e be die adanse a hye nyame ani mu nyam ene obi a udi u birthday e da pona kesie e de ma wo nyame nhye obi bebree me ni ababa akoti vesin powder man bi na no pe me kayo ye me kan nyina anse e de nyame ase wo bre mu ade kesie a wo nyame aye e de ama wo saa na me ni ababa akonso woni wonua koso ya woni Evelyn nyame nhye mu bebree na no pe na ye da pona kesie because me ninyi were fidie so ana meboa isan said ye nipa betumi de nyame betumi aya ama woni nipa bia na obetumi aye na wonyame ne menne wo edi ne ye de nyame ase bebre se wo mana sumdue akoso atena ye nso wo nso so wa sumdue akomensa woni wo busu nyina no pe me chiamo wa went me amu di no na wonkyere se wo ye metamfo idi ne ane dosu na refresh wo enti ene ye Pentecost da ye ntimi ntena fidie so abra ye nkenkan nyame asem Bible hour a Bible nti ye koni akokan nyame asem ewo asomafo no nyuma etre ye mie no mekan ni nyina na tie de onkonkon ba ye no nyame eja nyame oba ye na urade Yesu Kristo bra wo kosro wo hye ye mbo wo kon wo hye bo se mesoma me honhom no ama na ba mo so na ansa na wo be hye bo kra na odi for you well kra kan ho asem ato wo dadaada ena ebe mu sa nkonhyem no ebe mu enu nti sa mekenkan asomafo no nyuma itremie no no a ya so tie wasore so afa bible na nimi nyina kan beru asafo mani ji won ho se wo se na me ye de ye tie asem ni ne yekofi a ye fa twro no ne yakohwem se de nipa no beka kire ye ne wo twro no mu ana entiensem bia akwa entiensem bia akwa a wo twi na me nimi dofo ba ko menu apen kuma ba kuna ye din koma na me ka kire nse fa waso tie nsempa ifisa aso ne tie asem wa se ne tie bia wo bedwene ho enko tie nsem boni bia ma emfa mre enwene ho abranka wo betum di sa abre na dwene ade pa ho en tie nsempa wo waso tie nsem wa ebeboa adwene no yes if isa asem bia ebefa waso akwa otrimu no wo bedwene ho adwene ne fa eye ho adwuma entitie nsampa na mekenkan nyame asem no a ose na Pentecost da no toye no na won nyina hia faako na mpofrim no ehom bi etese mframa a imu odin ebo firi so bai na ebe shefie no fie a wotimu no ma na tetrema wa papa emu a eti se oja yi kire won na ebesisi won eti fi maako maako na won kronkron no ye won nyina mama na wo fira se kasa kasa foforo se de honhom no ma won se won ka na yuda fo bi a wo ye nipa de ferifo a wo fira wi ase ama nyina mu ti Jerusalem na eni ba ye no enipa pi be hiai na wa adwene mu ye won saka saka se obi a ti se wo ka ni krom kasa na eye won nyina ho dwiri ne nwanwa na wo kan se hwe won a wo ka se nyina nye Galilee fo ana na eye den e na ye nyina ate ye na kasa wo wu ye mu party fo any media fo any elam fo any won a wo ti Mesopotamia any Yuda Judea any Cappadocia Ponto ni Asia Phrygia, any Pamphylia, Mizrim, any Libya, Ephah, Kyrian, na Ahohua, any Ahohua who free Rome, Yuda for, anyone Wadani Yuda for, Creta for, any Arabia for, yet to say, Wadi Yen Kasa, E Kanyan Kupon, Adikasia. Na a year won yina hujri. Na won trim ye won kesre ne na wose se won ho se ye ase ne sen na ebinom nso di few se nsa dokodoko ena abu wong. Metu waso. Na ansana metu waso no. Yen she Pentecost da. And wangwadi isi wiasi ye. Bible. Seni amekenka anyeno. Yami asem treyen se. Na wiasi mu nipa dombe bre na neshia. Ewo Jerusalem. Na wenyame. Wenyame. Na Bible say. Kasa. Nipa honkonkrono ba wonso a Bible di adanse se obe waha aduo no nipa waha aduo no no na nyame pese kasa hodo a twa ahia ho no mufo no obia wo wo ho bia te adekase asie ni ntino wo ma kwan ma san nipa yi kasa hodo a wo ka aye no nyame e ma kwan ma wo mo kasai ewo wo bia kasa mu se be ye nipa atwa ahia ho no obia beti nyamea adekasea wo kanfa ni maimu wo kanfa ni paimu niema kasea enipa eka nyamema won se won ka no se beya obia beti no nti obi se bisa won se we kura se ne sey enipa ya ne wo mu wo kura ma ye kura mka san ko an ye ka na ye den na don yi mu de wo ka Libya kasa wo ka Mesopotamia kasa wo ka Pamphylia kasa wo ka Rome kasa te se nyame ho ho kasa nyame ho ho enti Pentecostal da no e ye nsanchire ne da ada na ne wo ma ho kwan ma nyame nye nsanchire ne wo wabra bo mu medofo aden na woman ho kwan ma sa ansantreni wo soso ebi nsi wabra ba ma wu musa se ei na de asie kura ase ye ne se de akoso wo mebra mu ye nipa nyina se akwasi buama wonye yie akwasi buama wo de wanim agu ase ye akwasi buama ko hwini akwasi buama ko winseni akwasi buama wo de wo mfere ade akwasi buama ko winseni ada na na wo ma ho kwan na wo nyankopon so ntentreni ni anwanwade esi ye no wo ma bi nsi wo wabra bomu esan se wo nyame se wo ba nipa nyina aba bidofo ada na wo ma ho kwan sentreni edi ka ne se wo mfa Kristo nye wo kra age nkwa wo dofo ne dwumadie be kwa na wi ye no pa mu ka se awurade ma fa wa ye me kra age nkwa Bible si wo beba betena mu na wo besi san wabra bo tiemi ye nya wa brabo sesa ne se wuti hiemu a ne kena no pa no akoye sikani ne emum wo bra anasa asetena wo mu a emwa ma wani nka se onyame nasem editi basemba ko wo mu se wo ma wasumdwe adena ensemu esi ya Bible se enipa dinmi ye wo mu sakasaka ye wo mu kesene ne uwa bruti maimu umfa Kristo sentrenie dika ye tise ye enya wukra aje mkwa ema niema ba, basa basa subamboni ya uti mono umfrimu na uwasumu ntowo kadena unye Kristo niye meikamfuwe uradia maunano pei sentrenie dika anono na obe hunu diya tosu mienu hunu diya tosu miensa na uradibe uwa nuwani wanante umfa de pebi nkame uda midofu nti me kanfu Kristo ama ona no pe wate me kanfu Kristo ama wo de brenu mu betre urade mu bre nyame fie be suan asem ifie bia kwara kwa kotokrane de nyame asie assemblies na nsen suan niema bebra fa nsumansam ho na da occultism one didn't know as the Bible akata nroswo wa di Bible not to one wa di a draw kudi wa echi obeda dao Bible si nipa ye sitie nipa Kristo ekono ne nipa no dorso na nso hwe mu a tro no di adanse se nipa wa haduo no ene ye sitie twen ye uni wa twen akoma enti na wo Kristo ni wunhunu nyame ani mo nyam no wo so wo di eno no bia ofro on Kristo ni e wunni ahombrase e wunni wotwan akoma no unhunu nyame ani mu nyam da efiso wono wode bre na ye adwuma anya wo bre na wode be ye adwuma ama wo enye bra wo washato ho no ene nyame de be nam so be ye adwuma ama wo na emom wode ne bre ene ye wono ewo wo ho adwuma na yan sanchere ni nipa nyina hunu ente to obo ase o kristo ni ampre wo na nyame oni nipa hwamo na bible si nipa wa head you ni atwan ye no me didi ye kura se de toso nwotwe de toso nkuno da edi kan ebisan nipa ni bebre ho me dia meko me dia mi yesi bi nipa dia ne nam no kura wa na akwa ja yin na wodoye ni anko ntena se wo na we ya de ya ni ntua na wokọ yesi ensem se bebrebe ensem se bebrebe me dofo me kanfu kristo ama ona no pe wate me ni akye die bi ama ho ni abema akwa mi ni he dia me woni sa no pe me kanfu kristo ama ho wa wutie me a wo so tinya me fie wo nsum ni ye tinya me fie wo ya de wo pe ye nyina ya wo ho kwan se yes accept Christ as our personal savior kenyamu kenyamu wa wuti nyame fie wuti mu se wa bra bona wu wuti mu no so nya bra pa wo ya danceni e bia mta kan sa me ya danceni ma me Christ osom because I can't be witness on you because me hu de tue aniwa ye tue aniwa so de odofo enipa ya no de pa 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 ya no de na mo e betue no e fe na enso kokuam kokuam nti debi ya meka mini minu ya nwa teacher fuo shunya di ya meka se uti wano sa ube kwa hev na wana winim se se wadofuwe uti ya me ye nim ye mube bre ajie uradie di esunye nyami ya sema kwa pimse ye nim se enyasa si son kwa ni eni ye di daswo na imum debi wawasa ni ye uradie Yesu Kristo wase wabe saba abe fane die in nim se ufro hon se uye u Kristo ni na se enso no ade ba ko nipa bi antimi hu abra bom na wo ko na obe hu na ye secret e ye hu ntasam ne se sa wo be ko se Kristo pie na nim onye mu ne na obe ko bia e ye wo ko na wonim e ye wo ko a wo yire wo da wati nim wo ko wo da wati nim di unu anum nim wo ma mi nim wo papa enim e ye wo ni nyame that's the secret the man ye hu ne se obi ntimi nya hu adwuma ma if he said subanya ebetimi atwe wa fira henie no mu no ya na eye hinta semo a ede ede wonipa wa wonkoa wontem nti odofo anopai so nim se suban bi wo ho emwa na wa wonim se me suban wo ya metim se Kristo frɛ me ne ana se so wu okura beto me na ma bregu e wo me Kristo so mu a ena anopai me kanfo Kristo ama obiem akere urade se urade be sɛ me ma bua mi mami timi no nante wo gidie ne no kure mu gidie no nko anwue peye kwaje awurade adi ba to no kure no susa yen sacha ya adwene na enwanwa semo esiye ema enipa nyina ate ye no won susu nyame be yo hon sentrani ama enipa nyina ate nyame ka kire Israel fo no ebra wo free Mizrim ebe sra ko bosha asase no so no na wodru ba bia uti anamu anchekura na nsore kesiye pa to won koto Jordan koto Red Sea pokoko na ewose wotwa na na ayedin na nyame ka kire Moses se ka kire Israel fo se ne meye bibi wo mabra bomu a de obeti wiase bia so mienu mu beye ne chewo na nyame epija ne nsa wo ye nsa nkyere ne oye nsanchire ni na bible si be pimu ne obi anti ase kodru Jordan the same thing ene nyame sa pega anisa wi ase nyina so mie nu mu ye won chewu medofu medofu o mi ensa tra ya dwene o so anye ni na ben o so anye ni na ben na wo kenka to aso a se won kronkron no ebo wasu na betena wo mu so a wo be fa wo fa Kristo ya wo kra agye nkwa e ma Kristo ba wo mu afa e wo ni nyame namo a nyame ma wa hodene wo nya tumi na wone wo nante wo se na penti na petro eni duba akono sori jina e ye acts 2 making can free 14 no sa me se wo bo se e be kai 2 ni nyina kopim se ebre ne be so no na makaye wie me pesa me kan nyame asam no mo na nipa sam no eye kakra bi wo se na petro ya se se asomafo onyuma no e kan ho asam no na wo ye petro a wo hu ye na wo hu wati ase ye papa yi na bakosam ne se na wo ye pofoni oyi nam na kristo a wono de nipa nyina wonpo nipa efre no ba ni dwumadi mu na wose ebo bebre woni kristo nante ye no kristo ninu o mani tumi bra wote ase tumi a kristo de ye adwuma peter ye bi esuafo ye bi nanso eduru de adne no ehu ka papa yi ba ya kitu e bi ana kristo so ne na ka ho asem atoo enso na nyanwanwa ifise na ho odina petro wodi be sisura no kwanu ne ni ho sa na tie won se se uyu nyametre ewrade mu a wo dadae mu kura ye wo bi a wo dadae mtafre kura atu a wose be yie na abadae mu ho wonderful ya wo hunu kura kura de ne ne wawie wawie Swati ati ene su sa wongkronkron no baye mua. Okin kan Acts 1:8 na wasi ne mwom sa wongkronkron no enya ba musua. Mube nya ahon wadeni na maye madanse fuo. Jerusalem eni Judea enyina ane Samaria di ako pima sa si anono mwa. Nti bre Christos suma wano. Anasu wa suma minu umiye no. Nila minu ube hiya wongkronkron ahon wadeni. Na Bible se. Sani amikin kan Acts. Suma fuo ni nyume treba akunti mungu wacheno. Wongkronkron no betna umua. Winya mwadi nti ya hwe niyema kese ya Petro susu etumi yeye. Nti ya nope mikosu waka mfu Kristo mao. Sebre ni mu. Na ube niyema kese ya na ube tumi ya yedi ya se nyamiye ni mwenyamu. Na ebe peja wun susu free baby edi wedru baby. Entlase sa. Wasi na Petro ni duba akono sorry jinae. Na wamane neso katre wonse. Yuda merima. Ene mwa moti Yerusalem. Na mwuhunu yei. Na mwuma minsemi enko masumu. Na yenu mumro nsa twati ase die si ye no na nipa dom wo atwa hia wo fra man ahodo so e kan se ah na we nu de o me yakwe nsafo e no ayi sua anyame asemi na contribution bi ba na ye mu bi adwene se e bi kura nsa na na wo ma da bi na nipa e wo ho no bi yakwe nsafo nti na wo mu da bi na ye hu se enye nsa na na wo ma bro nemu ma die si ye no na eya ade a enwanwa enipa ade bia wunhunu bi da no etimi ye onwanwa ma wo susu se de wo nyankopon nam ne so ye ye no kura na se kristo eduru ba bi no enipa eka tren se wo kuta honhom mone ifi se woni wo mu a enyi nyame nie ene to nse didie wonderful enti petro ebre enipa susu se wo ma bro nsa no Petro nya akukuduro ka nenso anka wontumi nka na osuro nenso onkonkon hye ne ma na nya akukuduro a wodi betumi di aka nyame asem na wose ye no momro nsa se de mususu ye firi se ya de tiemu don etoso miensa na ye ne di wodi fo yo we ka ye no se wo nyankopon se na ebeba se na edi echire no mu no mehwie me honhom no bi magu honam nyina so na moma bari ma ne moma ma ahye nkom na momrante e ehunu eni suade na moma bani na mompani asoso daye na menkoa ne menfena aso na nanu mu mehwie me honhom no bi maguo na wahyenkom na memma anwanwade aba anyame ani osoro na nsentrene aba asase so fom moja ni uja ni wisie kumo wiwia bedani sum na asrani adani moja ansana urade dakasi a ehren no aba na beba se obi a obebo urade din no obeje ne nkwa enti ene enkaachi mekanfo kristo amam se fa kristo ye wo kra age nkwa ifise nyankopan asam se obi a obebo urade din no obeje ne nkwa ene se wunnim urade a mekanfo na amam fa kristo na urade se obeje wo nkwa Israel mary ma muntie nsem yi yesu nazreni no Bari me nyankopon de ahwode ne ne anwonwade ene sentrene a ono nyankopon no anam ne so yo no mumun yi no a kire mu sade e mu anso munim no wono a wonam nyankopon agina wotu ye ne ninim a wonim dada so yi no ma ye no ena mo fa no enam wona woni emransa so e bon na senue mu ekum no ti na petro peso wo kire edomo ehia woni se ye ne urade yesu kristo no a wo mu de no koma obi a woni mu mra ena wo bu mra editi anu ana yesu so ye ready se minu mi enu nti obewu se awu no se be ya me no ye benya mu mfaso odofo e fedodo na e nika ano pay me kan fu kristo amam wate entnafie entnasis a mo brasa ni awope o kristo ni ba kristo ni be ma wuti e me se wafa kristo aye wo kra agen kwa mo bu brasa ni awope e media sa na mte e media se na mte e wuntumi nya me hwe wuntumi nsesam e ne yakwa kristo mu ni ansesam de a ene na nka ene sai ya ba kristo na ase wo se no ma dada na twem yesu yase sa na yesu ba ate ye ntesa ene na ene sai nti ya nsamu ye ekoma me ekoma wo soso ye nyina ye nye ho adwuma na abrabo bia ni su bia wo ye mu a en che nyame ani mo nyam no me ensesam frim ene peter e ye reference to the israelites to the jews say ye na urade ye de mu hu no no ye yesu no a mu ye ni sei mu ye ni sei mu ye ni sei mu ye ni sei no enam ne nsa so na ne mu hu no sentre ne ati sei wo hu sa me nkwale arab me muda enso me kan arab kasa me nkwale libya da wo hu sa me ka libyan kasa me nkwale asante me muda wo hu sa me kan asante kasa e ye nsentre ne a wo hye ye mbose wo kwa wo be ma honhom na ba ye nso sa honkonkon ba wo so a wo kasa asesa honhonkonkon ba wo so a wo ne ye asesa honkonkon ba wo so a wo suba asesa honkonkon ba wo so a odofo wa na montuo wa gudie ubi bia sesa honkonkon ba wo so a wa ba de sesa honkonkon ba wo so a wo nam fofam sesa nti peter kan wo se wono na wo nyankopon nya ne no na wasane wasane owi owiya homa ifi se entumi ama se etintim ne so we dia wa maka ya this man entuni menim se winim ye friend ya na mi we fide so so we si ye enti na makoma to me ye mu na me tachire ma homa eho sane no na me hona mo nso ebeda enidaso mu ifi se wori nya me kra asamado na wori ma wo kronkron no enhunu okronkron ni no enhunu pro wo kire me kwan enkwa kwae wo di wanim be ma abotoye mu ameme enuanom wo ma me kwan na me nka agya panyin David ho asem pefe me nkyere mu se wawu na wasia no na ne da wo ye enche hade edi besi ne na se na se oyɛ odifo na wonnim se wonyankopon de ntam ka kire no se na sene mu aba emu bi na ebet obetna na henwa so wonti ohunu yei esie na wo kan kristo sori e ho asem se wanya no as wanya na samado na enso ne honam enhunu pro yesu yi ara na onyankopon nya ne no ehu adansefo e na ye nyina eye ifi se ye na urade yesu kristo wo sori ye no jufuo nyina jufuo hu no oyi ne ho adi kire mpanyimfo bebre na bible se wo kosoro no enipa dom de wo mani ehu no pefe se ye na urade yesu kristo e kosoro na enso odofo emf adia na mini wusun afri mu dia mini wusun afri mu ne se niam akase e wonyame aya mayen wadane ya brabo wonyame aya minu yie enso still ye hunu adepa bi anyame aya mayen ye hunu e ba ne sa dia ne aye boni ayefo e ba ne sa ye be ye boni ayefo agidifo yo medofo bi afre bia o pese o kan bi fa anyame asem ye ho. Hello, good morning.
Good morning.
Pacho within.
Pacho edab watching like I say.
Yanko yenim papa.
Yamishao, yenano.
Bless you too.
Me kaka crab ya told ya woke and so na in the Pentecost mutumi no aye hon konkon edano.
Yes.
What can be bri tika krebi na me kaka won say aye adia Yesu Christo dwin na chidi for no ho.
Yes.
Na who say on pese uja womo inyanka. Ekatu bi ya janka yinyina yinim sɛde ositie enyama bebre ehu hia no ana sɛ ne ho kye no kwa bebre eso enti ne obi hia obi hia obi a obetumi ahwɛ wo so ana obetumi aboa wo sɛ asitine mu And so on conclude, yes, who says, we judge a swing for noah. When be asked, or money by your monte and tete. And I say, Juma, or the air show, or no manante, in fear, be in Sanica Crano, or the Ija or Mono, and ya dear obedient one, or day etimia, it sounds one more Hono Crano, it will be a multimedia, no, yes, we have been, no, or yes, we have been Mukoye, we do our summa homo, or Mukoya do Hono Mutimia, it do our multimedia. And into yes, we say, when be asono, and so show one more day. And into a car, so ya or my young cat. Omo Hong Kong abounds. Ampara said ye software watch next day adika can you know. You say yes you Christmas should ye own chantro. When you miss suma on conkono man ba woman so na and sentina on what dear is see or no. Bible see ni pa bet and pim me and sa in ya ye and pim say and pim nine. Omu ya say fa with ye.
Yes.
And we are no more. On Hong Kong, ya dear, no question ye, a bar, a bush at least for a GDA, a tree of GDMO. You will send another Peter no more and mere fat, a war, a juma now moody no more. Now, so on Hong Kong, no bar, you know, a Peter Sorigina, a nipper, a nim, a cassai, a war, two memo. Tabra upon the energy difference, Elsinia. The baby bray, oh, I'm so on Hong Kong, the any dear bay. Said you know, Titifo, no, my Hong Kong, no bar, you know. Wọ́n mọ̀ kan wọ́n sẹ́n tó àbúrò nǹkan náà yẹ kẹ́ẹ̀kẹ́ àwọn ọ̀nà ẹni wọ́n mọ̀ yẹn fàyà wọ́n tó ònyàmẹ́ so nánà hún wọn kónkón náà wọ́n asúmadé abúrò yẹn nọ ẹ̀tìmí ẹ̀dì ẹ̀yẹ ẹ̀dwuma sẹ́ni ẹ̀sẹ̀ wọ́n yẹ kírísítò ní à wọn kónkón ẹ̀ mọ̀ wọ́n suyà nọ kwasi mi nìyẹ kwan bíyà so yẹ kúfọ́ kọ báyìí sẹ́ sẹ́ wọn kónkón náà nam a náà wọ́n hyẹ mìíràn bíyà sẹ́ bíbíyà ni wọ́n tún bíbíyà ni wọ́n bẹ tún mi wọ́ sẹ́n sẹ́ wọn nyàmẹ́ wọn kónkón náà ẹ̀nà àṣẹ ọ̀dín à wọ́n tún mi gyina kásá mẹ́mẹ́ mu.
Yes.
Na kapita wani hwan. Na so ogyina bɛma mu ɛkasae na ɛmfa ewu a wɔbɛwu ho anase bibi ya beto no. Edwemre bi na ɔba ketua bi abaya ketua bi ɛsɔre anye ona woni wuka Yesu Yesu akɔle me. Mede me nka ho. Na so edru ba bi no ɔsɔre gyina bɛma kentin kan nim. Nipa dudu anim ɛkasae ɛma nipa nya ɛnkwagye. Ano pe me kamfo onyame ho konkon no ɛde amamo ye nyina. Say in sum, am I a Christmas sum no, and ya cono, and ya de. Nothing's am why ye see and see at the assay and soon in emu, Nayanya Christophe, ye trianamompa, at Yama Christo. When I'm sure, amen.
God bless you. When I mean, on shirao. The opinions also, the Nedia Abba. There was a baby, say, Debbie, our friend Fidieso, a bois, a man, a mere dumas or coso. Nti se me kan kakra bi bebi ya akusi kakra na me bre no kra ye be wose afi wo ma no so ko nyankopon nifa na onya pacho mo ma ye nti enwum ina me ba Obi aba ho manso mame emfa no
meko air please
yanko
yo haleluya
amen
on se holy spirit ni die nya di obetumi adi aye nyama basa basa because obetumi aye aye criminal and abonifo sin specialist but holy ghost
Jesus.
Spirit I want to me go because very, very special. Want to me? Yes. Don't go there.
Yes.
You can do all your bad things, but Holy Ghost, Holy Spirit, don't go there.
Yes.
Don't go there.
Yes.
God bless you. Bye-bye.
God bless you, too. Yeah, they were yummy and say, now, the Ecosi and say, now what tea, you know, okay, can Acts 2:37, or say, now what tea, and I war one a kumem. Now, what country the Petronias, my four, no, I can say, and we are no, yeah, then. Na baby a midisi ni 38 no na petro si won se monsatra madwene na munyina ma wo mmomosu yesu din mu yesu kristo din mu ema mo boni fefri na mo benya honkronkron achede no anopai ye mdija wono no wo se satra wadwene ma wo momo su wo yesu ye ne urade yesu kristo din mu na ubenya honkronkron boshe no na senia ye nua bobo di betwa ato wono wo se honkronkron fam de don't go there if you say ame ya aduma next week no adofuo bi awalefuo bi din honkronkron di agro ema asama to wono anya wonfe ebe suan no nyame nyirawo nyame nyirawo be pray ewrade pameda wase se wonam wase mu abekasa akire yan mayina ntumi mfa asami ni ntuhu anamo yene ye nim wono maye ntumi mfa wo enye ye kra age nkwa yene ye nim wonso ewrade maye ntumi nhye mu kna ye ntumi ntnase ma se be ye upie wani mu nyem mu a yenye yirama yada wase be pray na ye pentecostal ewrade ma honkonkon ma hye ye nyina mama bie wo na ye be hye wani mu nyam enhyira nka odin ewo yesu din mu meda wase ema tiefo nyina ewo Jesus din mu amen atiefo nyame enhyira mu ha na me nemu edidwuma no ebesi na no pei ofen di ka na ewura mu no yankopon ma ekwan na se kristo maya na boni bia metrie nia na wo twese ne ye beto aso nyame enhyira we ne ntrafie ye nyina yenko na yenko tene nyame na ase na ye enhyira no Yamin Shrao Bibri, Ewo Yesu Din, Midinde, Osomfo, Buama, Yamin Shrao.